Pango Records up on this one. Dogo D, Dogo D. Na P the MC. Yeah, Da City and Rock sitting this. Yeah, this is hip hop.
Nice flavor.
Yeah, yo, 1, 2, 3, 4. Nadhani mnanijua mkisha skia hii flow. Yeah, mi kwenye rap sina ubisho. Biti naichafua mbele nyuma kama nympho.
Yeah.
Mindo master wa hii. Nafanya dima demza wana data na P. Bado nazidi kuisambaza fasi. Kutoka Da Mwanza Kampala mpaka na E. Rest in peace wala tangulia. Bado tunawa miss kwenye familia. Sio rahisi kuficha hisia. Kwa tulobaki tunaishi kwenye hii dunia. Yeah, niko na Dogo D. Mitindo yote tumeshona na mishona ndo hii. Pango Records, acha tubonge na streets. Asante kwa ili bonge la beats. You the best.
Nidondoke hapa, nidondoke kule, au nidondoke wapi? Dondoke ya Mikey. Nidondoke hapa, nidondoke kule, au nidondoke wapi? Dondoke ya Mikey. Au nidondoke wapi? Dondoke ya Mikey. Au nidondoke kule. Dondoke ya Mikey. Au nidondoke hapa. Hey,
wanasema nina nata kama gundi. Hata show zangu za usiku kama bundi. Kwenye rap wananitaga fundi. Jeshi la mtu moja siyo jeshi la makundi. Wanasema eti rap wa elipi. Nianze kubana pua au nitembeze pipi. Na wacheka kwa zarau, manyangau. Kapande ndege mimi ni kapande dao. Mashabiki wanasema nimefotea. Goma zilizo iti za kuotea. Kweru rafiki kazi. Ukiwa iti wapambe wanakuja shazi. Ukifulia mambo yanawekwa wazi. Amefulia tunashinda nayo swazi. Kwenye mdundo niko mimi na pim. Mitindo ya kibaza mwambie ni sister P.
Nidondoke hapa, nidondoke kule, au nidondoke wapi? Dondoke ya Mikey. Nidondoke hapa, nidondoke kule, au nidondoke wapi? Dondoke ya Mikey. Au nidondoke wapi? Dondoke ya Mikey. Au nidondoke kule. Dondoke ya Mikey. Au nidondoke hapa. Dondoke ya Mikey. Au ni dondoke wapi? Dondoke ya Mikey.
Nice flavor.
Dondoke ya Mikey. Dondoke ya Mikey. Dondokea Mikey. Dondokea Mikey.